Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asomozezza bazadde okwasizaako abaana baabwe mu kwezuula n'okulaakulanya ebitone byabwe tulebanaasobola okubaggyamu omulamwa. Katikkiro abadde wano okumbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo ng'asinkanye omwana Serena Abigail Nankabirwa eyawangula empaka eza Little Miss Uganda nga Nankabirwa nga mu kaseera kano ali mu kibiina kya 7 Katikkiro amukuutidde okunywerera ku misomo gye.
Wasobozesa okukola ebintu byebawuliramu gye baagala edda kikyali bwekityo n'akamu naye kakati ensi kirimu emikisa mingi nnyo tukizudde obuwanguzi buva mu kintu muntu kukikola n'akikola n'akinoza omuntu ekintu kyonna kyakola asobola okubeerawo bulungi naye twe twabeerera mu masomero ekyo kikyali bwekityo nga n'ebintu ebitono ennyo ng'okuyimba okuba ebivuga kirungi abaana okubawa emikisa gino kale olaba nti ebitone kati ensi egenda ekyuka n'olwekyo guno omukisa mulungi nti Abigail mumuwadde omukisa guno tumwagaliza birungi byereere.
Nankabirwa agambye nti okwangula kwe kwava ku ngeri gye yanukulamu ebibuuzo ku buwangwa n'ennono.
Then ku grand finale twalina showcasinga kata yaffe kati nze na showcasinga kata yange ey'Omuganda.
Wakola ki exactly?
Nayogera ku kyenjagala mu Buganda ne kyeneddira
kyoyagala mu Buganda si kyoyagala mu Buganda
engeri gye twambala egomesi ne kazo enjogerako neki ne ku kyeneddira
mulamu waki gweyagala okutambuliramu
nenagenda mu kompetitionda za Little Miss Africa
ziri ludawo
Nairobi, Kenya
zigenda kubeerayo
28 March mpaka 4 April.